Zagre.
Oh yeah.
Music. SMK.
Oh yeah. Case it and look down cypher.
Yeah.
It's the mixtape, baba.
Music.
Junkie Chayas.
Oh yeah.
Let's get one.
Oh. Yeah. Is it just a mission? Cause I'm coma. Izinjaza mizonke ziyangihlola Sisiphama mchito Sisiphama mchito Ngiwa uthanda ngivukela ulebeni Ikasi lithi khuphula amalebeli Sisiphama mchito Sisiphama mchito
Esinyazikahle sithi selizolo Ngapha kuthafu babaqili idyolo Ungajaha ukuphatha izinto ey'moja Isaka ney'bili boto Ngibalekele ukuphinda izono Ngapha bokhinga ipo I gotta keep it locked Esengiyamfila bengithila imbobo Ngale ngoscript inkondlo Zathe sami sesidinga imbobo Sidinga le godyo Keep it on Twana selfie tikona Ekhaya bathi impiliso Hamba uyobisa isibongo I-life ukhinqa ikhongqo Nokuzehlisa ngangiyisa ethopho Dala ngaziwina icoco Nasestradini ngikhila imhlolo Bebezama ukungikrapha Kanti abaze ngisilikhona Asithi ukumisa ibeef cause your family needs it more like the real song when the beef is raw izinto bezibahembe ngithema ngikhula ngaqala inginopho ngadala isibhicongo bengisikhokho ngaqala intshibongo bangiqalisa inombolo ngayigoba ngiphaphakisa ithrongo ngiphaphamisa ijongo swela ijongo ndokugcwalisa isigoqogoqo from ekhophokhopho masabhodla kuyogcwala impopho masikhandla lengoma uza kwegqoba kuyokufaka zindoda uma sikele ngaliboni kwibhiya bekushaya icilongo ujehova ubuyile baba likhali
icilongo
At first I was down in the low, they couldn't innovate, they couldn't even calculate, they couldn't even set the team. But I give a circle to my life and now I hesitate. Now they say the things are the lights as they see things. Coming up slowly, now they try to feed me. Heavy food me, with this infection they use me. With this music that I'm trying to do, they use me. I had to put my tools on this music, that's why I'm used to food. Now I was used to this stupid tune. They say I'm a tool of rap, they couldn't set the price. Now they understand in the sequences all over the map. But I have to give it all that I have, it's kind of well a dread. I had to hesitate, well dread, I'm well made. I had a date, I had a dream that is well made. I set the price, it's on a miracle, it's well made. But I had to take a price.
Sohlala ngizama noma bengazama ukungibeka phansi Vuleka isikhala ngena ngishaya inamba ngishiye sekhala Dedele inamba besidala sibala amamiliyon Ubona ngombala shintsha amakhala kamiliyon Kantshela kudala bathi ngimile impikwana kanti yamkhonga Ngakhela umdala ngashunise dladla jabula shoes Ngaphunda ukubhala ngisaqhuba intwana ngincinza ngodosi Manje ngiyabhaza noma ngabi ethami 24 Wemba nomncane shanela amabala kuzongena inkosi Nimqhele ikhanda noma niqhele ukukhanda amaphotokhophi Shayiwe ikhanda ungaphuma Ngangaqhathwa ngathola ingozi Kwafela ukubala kwafela mahala esami isigodi Music